What a music.
Sometimes maisha yamekusukuma kwenye kona.
Kwenye kona.
Unatamani heri ufe kuliko unayoona. Eti kazi imekwisha, nyumba imefungwa, mke amechoka, nataka kutoroka. Wo 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 wo. Basi mwenzangu usikufe moyo.
Moyo. Moyo.
Kutakuwa na better tomorrow. Basi mwenzangu usikufe moyo, moyo, kutakuwa na better tomorrow, tomorrow. God is in control. Hizo shida napitia zinakunyima raha. God is in control. We mtegemee Mungu na usichoke kuomba. God is in control. Shida na matatizo zitafika mwisho. God is in control. We mtegemee Mungu na usichoke kuomba. God is in control.
Peke yako maisha ya kikaza, basi kazana nayo. So you better know, hauko peke yako maisha ya kikaza, basi kazana nayo. Don't give up. Sasa tuende mbele mbele bana mwombe maulana. Mambo itakuwa sawa sawa. Don't give up. Sasa tuende mbele mbele bana mwombe maulana. Basi mwenzangu usikufe moyo.
Moyo, moyo.
Kutakuwa na better tomorrow. Basi mwenzangu usikufe moyo, moyo. Kutakuwa na better tomorrow, tomorrow.
God is in control. Hizo shida napitia zinakunyima raha.
God is in control.
We mtegemee Mungu na usichoke kuomba.
God is in control.
Shida na matatizo zitafika mwisho.
God is in control.
So you better know, hauko peke yako maisha ya kikaza, basi kazana nayo. So you better know, hauko peke yako maisha ya kikaza, basi kazana nayo.
God is in control. God is in control. God is in control. God is in control.
So don't give up, mazi. Cause all I know, no situation is permanent, mazi. Huenda leo nalia, but kesho utacheka. Just believe in God.